Kwaje my brother?
Garenaro Republic boy.
Uko fresh darasa?
Same G for life.
Na talk to me my man.
Asena bidu uje kipande hichi my brother. Utaenjoy sana, I wanna show you a great time my brother.
Say no more man. Nadondoka. Nadondoka.
Salam, boo. Come again, come again. This does it, touch again. Hey, I'm looking for my money, money, where you are? Sijalala nyumbani, money, on my mind. Nakatiza mtani, money, where you are? Where you are, where you are? Roll safi low, kati nywele siu akili. Feature white, si tunapinduka mtawapili. Kahawa ndo na kakitako na subiri. Taka na fast, ukitaka power, inuka go and get it. Taka mgongo pati, labda nkupa katika. Shazo ya kupanda watu kama majukwa. It doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Kubari katao, bawa ndiki kwa mka. Na kuambia wewe kama jail, voni ambia mimi. Lazima machozi jasho na damu mwilini. Siwamini, otakuambia hawezi kuwini. Ngomba masikini, nini nini, wezi kutoka chini. Siyo size yao. Sisi so size yao. Siyo size yao. Mamesha jua sisi so size yao. Siyo size yao. Siyo size yao. Siyo size yao. Mamesha jua sisi so size yao.
Kuzaliwa Garenaro tu yenyewe baro. Mekuzwa na ugali kachumbari masaro. Natoka mtani dirisha pembeni taro. Mafeke chendo amefanya kaito janjaro.
Weka distance.
Mina we watu fanani.
Sifanye mistake.
Mina we watu juwani.
It doesn't make sense.
Haini ingi kichwani.
Why you hate me?
Taka ni feli ndiani. I'm a bad man toka dogo dogo. Sekunde mtu sekunde mbobo bobo. Kufika hapa so kazi ndogo drogo. Chaka kwa chaka paka kwa fogo fogo.
Siyo size yao. Sisi so size yao. Siyo size yao. Mamesha jua sisi so size yao. Siyo size yao. Siyo size yao. Siyo size yao. Mamesha jua sisi so size yao. Najua nimetoka wapi. I've been struggling for my life. If I never take chances, nothing gonna change in all my life. Najua nimetoka wapi. I've been struggling for my life. If I never take chances, nothing gonna change in all my life.
Music.